government yongedde okweyama nga bwegenda okukola ekisoboka okuza emiwaatu egiri mu kisaawe kya Uganda ekibyenjigiriza nga gino gyalondobwayo mu alipoota yafunziddwa ekitongole ekya Iwezo mu Uganda. Okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa baazudde nti bingi bikyasaana okukola mu kisaawe ekibyenjigiriza n'okusinga mu baana abali mu nkambi ezabundabunda. Empandiika y'abaana mu masomero ekyali mbi, abaana abaliko obulemu tebalina mukisa nga bannaabo abataliiko bulemu, nkosa okwakasa nga balambulula enteekateeka n'obuvunaanyizibwa obw'ebitundu, amaka, mpozi n'abazadde ku ludda olw'okuyamba okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza. Dr. Cleophas Mugenyi, Commissioner Minisitule y'ebyenjigiriza, ategeezezza nti ekisaawe ky'ebyenjigiriza kinaatera okufulumya enteekateeka namutayika emyaka etaano okuva omwaka 2026 kisobozese okwakasa nga bingi ebizze bituukibwako bisibwa mu nkola. Onyina ategeeza nti wakira obwetaavu okwakasa nga buli kibajja kizze kirondobwayo kiweebwa ekitiibwa, gavumenti eteekewo enkola eneerondoola nga ebisaliddwawo n'okusinga abakugu kibasobozese okubiwa ekitiibwa nga babissa mu nkola. Alipoota yakunganyiziddwa kuva mu disitulikiti Nyawo okuli Wakiso, Lubirizi, Kabale ne disitulikiti ya Kotido.
Nolwekyo okuva gavumenti yatandika program ya Universal Primary Education 1997, Universal Secondary Education 2007, waliwo ebintu ebirungi nnyo byetutuuseeko, naddala okulaba nti abaana baffe abasinga kati aba primary bali mu masomero, ba secondary na bali mu masomero, naye waliwo ebizibu. Ebizibu byonna tubimanyi bulungi, ekyo gavumenti abaana abo tebasobola kusoma na kuwandiika. Nolwekyo gavumenti yateekako programs bbiri, emu bagiyita early grade reading, okulaba nti twongeramu amaanyi, tutendeka abasomesa, tugule ebitabo basobole abaana bano abatono abatasobola kusoma bulungi basobole okusoma. Pologulaamu eyo weri egenda mu maaso.
Kakati ye akulira ekitongole ekya Uwezo mu Uganda, Margaret Nakabugo, ategeezezza nti gavumenti n'abavunaanyizibwa ku byenjigiriza basaanye okukakasa nga beeyambisa okunoonyereza kuno okwakoleddwa okutandika okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza kubanga guzze gwongera okusereba buli kiseera ekiyitawo.
Naye ebiseera ebisinga research eyo baddata eva mu kunoonyereza okwo, ebizuuliddwa mu kunoonyereza okwo oluusi bisigala mu institutions ezo oba ne babiteeka ku mutimbagano, ne kiba nti omuntu bw'aba talabye ku mutimbagano tosobola kumanya nti okunoonyereza okwo kujeekuli. So ekisinga obukulu kye twagenderedde kwe kulaba nti tussaawo enkola nti singa wabaawo okunoonyereza okuba kukoleddwa, abantu abakwatagana ku kintu ekyo ng'ekyebyenjigiriza basaana ne bamanya nti eno research bw'etyo gy'eri, maybe ne bagikubamu n'ebituli oba ne bakugamba nti wano mwali badde mulongoosaamu oba ne balaba ebivuddemu.